Minisitule ekola ku nsonga z'ebyenjigiriza okuyita mu kitongole ky'ebigezo ekya Uganda Next Nations Board, UNEB. Efulumizi yava bigezo y'abaana abaatula siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde ebyoleka nti abayizi abaatula ebigezo beeyongeddeko 17 ku 10 okuva ku abo abaatula omwaka 2024 abali 14,419 mu 96 okudda ku bantu 16,642 abaatula omwaka 2025. Senkulu ekitongole ky'ebigezo Dan Odongo ategeezezza nti abayizi abalabikako okutuula ebigezo bali 16,517 nga kuba ne 17,718 bawala ate nga buli 15,520. Odongo ategeezezza nti abayizi 198,910 baayise era agenda kufuna bbaluwa eziraga nti baayise ebigezo bino. Odongo agamba nti abayizi abawala bakoze bulungi nnyo okukira ku baana abalenzi era nga agasseeko nti abayizi bongedde okukola bulungi amasomo okuli okubala ebirungu bya science, chemistry, ebyobulimi agriculture, enkola y'ensi geography n'essomo ery'ebyenfuna economics. Odongo agamba nti abayizi ababbi ebigezo bakendedde babadde mu bifo 47 byokka ku ebyo 12,252 ebyakolamu ebigezo omwaka oguwedde. Ssentebe w'olukiiko olukulembera ekitongole ky'ebigezo Professor Sestino Obua agamba nti omuwendo ogw'abayizi abeewandiisa okutuula ebigezo ne batalabikako bazze bakendeera ekyoleka nti amasomero gatandise okulondoola abayizi baago obulungi bamalize emisomo gyabwe. Odongo agasseeko nti wabula wabaddewo okuddirira mu nkola ey'amasomo agamu okuli essomo ly'obuyiiya obw'emirimu Entrepreneurship Education ensoma ey'eddiini ey'ekikulisitaayo Christian Religious Education CRE okuwa ebifaananyi n'essomo lya Physics. Agamba nti amasomo ga art embeteze okusinga eva ku ntaputa ya bigezo ye minisitule y'enjigiriza Jane Kataha Museveni mwennyamivu nti okusinziira ku bivudde mu bigezo abayizi tebalaga magezi ge bayiga mu bibiina mu bulamu obwa bulijjo. Kataha agamba nti amagezi agafunibwa mu masomero gagwana okukozesebwa olw'okunogera eddagala ebizo ebisanga ebitundu abaana gye bawangaalira. Amasomero gatandise dda okuyisa ebivu olw'okuyisa abaana era ntituseko kubaddeko Euron High School esangibwa e Mukono mu Kyaggwe, St. Cyprian High School esangibwa Kyabakadde mu Kyaggwe, St. Wali Kuddembe Kisoga, Kakungu Memorial Senior Secondary bali wano mu Kyaddondo e Kibuli, Omusa High School basangibwa Simbe Mityana, Sinjana basangibwa Bombo Kalule, aba Bulemeezi Baptist High School basangibwa Kitibi wano mu Lubaga ne St. Mary's SS Gayaza nawa.